yake music again. Kaimba kamu kwano kwa Yesu. Omusajo na jaga. Yesu. Yesu. Yekwe amanyo mulamu. Yesu. Yekwe akumila balabe. Yekwe amanya magenda gange. Namada. Yekwe amanyo mulamu. Yesu wake. Singa si Yesu abalabe bange bwe bandi numbye okunwanyisa bandi nkubye siri namanyi gabalwanyisa bandi nkubye naye kisakye Yesu kye kinyambye z'okubomulamu kibadde kisa kye kinyambye Eda bwe twalinga musi twerwanira entalo zaffe Kabuli ekitukwako kyonna ne tuddukira eri abasawo ne bali ebyaffe Embuzi n'ekoko ne batwala naye Yesu webale Bwe wajja tetukyerwanira tusinza businza ne tuwangula Sinza businza, netuwa kula. Yesu, yekwe amanyobulamu.
Yekwe amanyobulamu bwange.
Yesu, yekwe akubira balabe.
Akubira balabe.
Yekwe amanya magenda gange.
Wamanyi.
Namada, yekwe amanyobulamu. Yesu wange.
Ya Yesu tetukyerwanira omulabe wange tachanyiza okuva wena kusenga omulabe wange talina se wampita wena kusenga sikyerwanira nafuna omulwanyi natamegwa nafuna ekigo mwene kweka Mepone bizibu byeseno emirimu jange najikwasa nesaderi yange gwali kuma mukama kankwebase wene baka ekiro yekwakuma basimanyi balabe bange bye bakoze yekwanyamba kankwebase
Yesu,